Nazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko angithu yazi ngihamba ningilosi sikuphi usihlale sihlabo kwekhona sinqume ngasithathakele sangisona asike sithi tanki impilo tanki imali tanki thixo ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko angithu yazi ngihamba ningilosi sikuphi usihlale sihlabo kwekhona Yo no ponga matus, ngago ngithi tanki tanki, esami scopile, engeli kondile uthando kulile, umkalabashize ebaphumelele, tanki tanki, esami spolile, engeli kondile uthando kulile, umkalabashize, oh emanje sijabulile, sijabulile, bavumile, bavumile majanga tembu ukuthi impilo seyishintshi, sijabulile, sijabulile Bafumile, bafumile, manje angathe ukuthi impilo seyishintshile.
Bangi bangi, lazi bangi. To get my money I fed. Hanky panky, lazi panky. Lazi panky. So woman like a man
Kalabashize, eba pumele.
Hanky panky, lossy panky.
I got plenty, I just got another, I'm sure you wonder.